zikomwe ino mbare neva monga ine ndina nenera mawa uno nthawi zonse zimakhala zabwino kubwera ku nyumba ya Ambuye. Ndinali mmalingaliro oyitanitsa mtsikana wang'ono pano usiku uno kuti adzayimbe nyimbo yomwe ine ndinamumva iye yakuyimba mnyumba mwanga tsiku lina. Ndikukhulupirira kuti tinayobe nthawi ya iyo ngati iye sali mbuyo kwambiri. Abit Jeffries, kodi ino mukuganiza chiyani za izo? Nyimbo yaing'ono ija amene ino munayimba kumeneko, ine ndimalowa mkati ndipo ndinamva iyo ikuyimbidwa. Ndipo ine ndinayikonda iyo kwambiri kwenikweni. Ndipo ine ndikuyembekeza kuti sindikukuchititsa iwe manyazi, kukufunsa iwe kuti uyimbenso iyo kachiwiri. Ndiwuzeni ine dzina lake kapena china chake monga choncho. Kodi ndimeneyo? Ndikufuna kuti ndiyimvenso iyo kachiwiri. Ine ndikudziwa kuti nonse musangana nayo iyo. Oh, ine ndima ikonda iyo. Ine ndima ikonda dzina lake. Ino mukudziwa chimene chinandipangitsa ine kuti ndiganize zimenezo. Chimene chinapangitsa dona wang'ono ameneyo kuti aimbe iyo. Iye ndi nzake wang'ono wakusukulu wantsikana wanga wang'ono, Rebecca. Ndipo ine ndinali ndidabwerera mawawina ndikuchita china chake mchipinda ndipo ine ndinamva kuimba kumeneko ndipo ndinaganiza chabwino ine ndidzangomupangitsa iye kuti adzaimbe iyo muchalichi nthawi ina ndikuyenda panseu ndimawatengera ana kusukulu ndipo ndinayankhula naye zakudzaimba ndipo iye anati ine ndinangoyimirira ine mwina ndikhoza kusazinena izo mawu omwewo Koma iye anati ine ndinadzuka usiku wina kapena ndipo ndinali pa bedi ndipo ndinali ndikuganiza za nyimbo imeneyo ndipo ine ndinapeza mdalitso woterowo chabwino ine ndinaganiza izo ndi zabwino kwa ntsikana wa zaka za m'machini kumayankhula za mzimu woyera uku adalitsa iwo makamaka mudera lino mu mzinda uno ife tikusowa atsikana a zaka za m'machini ochuluka ngati amenewo ife tikutero tsikana wina wang'ono uyu amene wangoyimba kumene nayenso apo maminiti angapo apitawo ine sindikudziwa dzina lake koma ndikusangalala nawo ana ang'ono amenewo atsikana a zaka za m'machini ang'ono akuyimba kodi ino mukudziwa kuyenda kumene ife timapanga kumapereka chitsanzo kwa ena kwenikweni kumatero nkhani yakale ya zaka zingapo zapitazo mu England kunali mwamuna iye ankaganiza kuti akhoza kupita ndi kukamwa chakumwa cha ubwenzi chaching'ono pa nthawi ya Christmas basi kuyanjana chabe ndipo iye anapita kwa woyandikana naye ndipo iye anali kusinthanitsana mphatso ndipo aliyense amanena kwa iye tsopano John ingomwa izi A little sip here and a little sip ndipo imwa pang'ono apa ndipo imwa pang'ono apo ndipo iye analedzera kwenikweni ndipo panjira yake wakwawo apo panabwera chipale pafupifupi ma inches 6 ndipo nyamata wake wang'ono ankamutsatira iye iye samatha kumunyamula iye anali ataledzera kwambiri ndipo iye anali panjira akupita kwawo ndipo iye anapotoloka ndipo anazindikira mnyamata wake wang'ono ali pafupi kudzigurubuzira mchipale ndipo iye anati mwana chifukwa chiyani ukudzigurubuzira mchipale iye anati adadi ine ndikuyesetsa kutsatira mapazi anu ndipo iye anamunyamula nyamata wang'onoyo manja make ndipo anati mulungu yambira tsiku lino mpakana ine sindidzamwanso chakumwa china wina wake azitsatira mapazi anu tiyeni tiziyenda mzere wowongoka umenewo kuchokera ku khanda mpaka ku Calvary zimenezo ndizo mphondero tiyeni tiwapangitse iwo aziyendamo tsopano ine ndikudziwa usiku uno ndi usiku wamgonero ndipo ine ndidzangokhala ndi nthawi yayifupi yoti ndiyankhule kwa inu mu mawu ndipo ine ndimakonda kuyankhula za iye chifukwa iye ndi weniweni kwa ine ine ndimawerenga nkhani yaing'ono nthawi ina yapitayo ndikuganizanso za atsikana aja izo zinachitika kumadzulo
One howling, stormy night.
Kunali usiku umodzi wa phokoso wamkuntho ndi mphepo yochuluka ndipo kunali anthu ena anali ndi msonkhano wa pemphero ndipo yemwe ankatsogolera msonkhano wa pemphero anali dona wokongola kwambiri wosaganizira za ngozi yomwe iye akanakhalamo koma ankakhala ngati moyang'anizana kudutsa mzindawo ndipo makamaka pa misewu munali anthu ambiri pa nthawi ya usiku imeneyo pamene msonkhano wa pemphero unatsekedwa nyimbo zawo zinali kwa ambuye ndipo mitima yawo inali yosangalala ndipo ine ndikuganiza pamodzi iwo anamverera monga momwe mbale bira anachitira kanthawi kapitako pamene iye amachitira umboni anali okondwa kwambiri iwo sanathe kuletsa chisangalalocho ndipo anangoyenera kuchisiya icho kuti chizipitirira mwanjira ina amene womaliza atanenedwa onse anapita ku nyumba zawo ndipo dona wang'onoyo wachichepere ananyamula chikhotho chake ndipo anakokira kolala mwamba ndipo anadzimangirira kutsogolo kwake ndipo anayamba kutsetsereka ndi msewu ndipo iye anazindikira kuti usiku wozizirawo unali utathamangitsira aliyense ku malo awo amoto ndipo anadzipeza iye mwini aliyekha mmisewu ndipo zikuoneka ngati ngozi inayamba kumusautsa Ndino mukudziwa ndine wokondwa kwambiri kuti mzimu woyera ukhoza kutichenjeza ife za zinthu zomwe zikubwera, kuthawa zoopsa zimenezo. Ndipo iye anali asanaganizepo zochita mantha, ndipo iye anangoyamba kuyimba nyimbo yakale ija, ayi sindilinso ndekha. Ndipo pamene iye ankapita kudutsa mzindawo, zinkaoneka ngati zipakhala aliyense woti amuvutitse iye. Koma mwadzidzidzi panabukanso mantha akulu amenewo. Ndipo zinachitika kuti iye anayang'ana atayima pafupi, ndipo apo panayima mwamuna wooneka moopsa kwenikweni akuyang'ana pa iye. Atagwira mikono yake monga chonchi akubwera kwa iye. Panalibe njira yothawirapo, ndipo iyo ndinkaniona. Chotero iye sanathe kuthamanga, iye akanamugwira iye. Panali chinthu chimodzi chokha choti achite, iye sakanatha kukuwa. Mphepo inali ikuomba mwamphamvu kwambiri, pafupifupi kunyamula thupi lake kulichotsa munsewu. Sanathe kupangitsa aliyense kuti amumve. Ndipo chipale chikungopangitsa khungu. Ndipo panali chinthu chimodzi chokha choti achite, icho chinali kupemphera. Chotero iye anayamba pansi pa liwu lake kunong'ona pemphero kwa Mulungu. Ndipo iye anati iye sankadziwa konse kumene iye anachokerako, koma mwadzidzidzi pambali pa chitseko panayi magaluwa mkulu kwambiri. Ndipo iye anali atakweza ubweya wake mmwamba, ndipo iye anapita kumbali yake. Ndipo anabwera kumbali imene mwamunayo anali. Ndipo anayamba kulira mwaukali pamene ankamudutsa mwamunayo. Ndipo mwansanga pamene mwamunayo anapita pansi munsewu, galuyo anatembenuka ndipo anabwerera, ndipo anakagona pansi pa chitseko. Mulungu amasamalira ake omwe. Mulungu nthawi zina iye amagwira ntchito kudzera mwa galu kapena nyama kapena njira ina kuti akaonetsere ulemerero wake ndi chitetezo chake. Ndine wokondwa kwambiri kuti ndikumudziwa iye mukukhululukidwa kwa machimo anga, ndipo ndi chitsimikizo chakuti machimo anga amakhala pansi pa magazi pamene ndiwawulula iwo tsiku ndi tsiku kwa iye. Mawa uno muthenga, ine mwina ndinaoneka wankhanza pang'ono kapena wamwano pang'ono, koma osati kwambiri phunziro la msonkhano wa machiritso. Koma ine ndakhala moyo utali wokwanira mwakuti ndikudziwa izi mbale toni. Ngati munthu angachite momwe iye akumverera kutsogozedwa kuti achite, Mulungu anasamalira zina zonsezo mwanjira ya luso. Nthawi yoyamba yomwe izo zinachitikapo monga chomwecho kuno. Ife kawirikawiri timapereka makadi apemphero ndi kuwayimiritsa anthu. Koma mzimu woyera unandipangitsa kuti ndifunse kuti ndi alendo angati omwe anali mchipindamo, omwe akanaphimba izo kwathunthu. Ndipo kenako iye anawapangitsa iwo kudziwa zokhumba zawo. Ndipo ndi kulengeza machiritso awo ndi zina zotero. Zikungoonetsera kuti kumvera ndi kwabwino kuposa nsembe. Kumvera kwa ndi mafuta ankhosa za mphongo. Chotero usiku uno ine ndasankha lemba laling'ono pano kwa mphindi zochepa chabe kuti ndiyankhulepo. Ndipo ife tisanachite zimenezo, tiyeni tiweramitse mitu yathu mphindi yokha mu pemphero. Ambuye, inu ndi Mulungu kwa nthawi zonse, ndipo ife tikukuthokozani ndi kukulemekezani inu chifukwa cha mwayi umene ife tili nawo wakubwera pamaso pano mwa njira ya pemphero, podziwa ichi poyamba kuti zinalonjezedwa kwa ife kuti ngati inu mudzapempha chilichonse mu dzina langa, ine ndidzachichita icho. Ndipo ife tili nacho chitsimikizo kuti inu mupereka chopempha chathu. Ndipo pakhala zambiri zachitika kale usikuno zimene ife tikumverera kuti ngati titangotseka msonkhano ndi kupita kwathu, ife titha kunena zinali zabwino kukhala pano. Kudzamva nyimbo izi za Ziyoni zikuimbidwa mawomvetsera, wamva anthu pamene akupereka maliwu awo mu pemphero ndi mukusinkhasinkha ndi mu nyimbo, monga lemba limanenera kukondwera mu mtima mwanu kuimba nyimbo za uzimu. Wamva atsikana achichepere amatini awa Mwola landi marino, monga izo za forogozedwa usiku uno, kubyore la mambale watu bila, yuende ife kukalamo. Ndiku wamba iwo, hagu imba nyimbo za zioni. Umba kuyankula kwa mbale bila kwa inu, mwume iye anaguya mikirani inu, ndizo mwe inu muna chita, ndimo mwe inu muna mkualitsira iye, kuti ya zindigire, chimene yanga chite, wopanda mkono umene utsopano. Izo zikungo sonyeza kuti ife, timatetezedwa ndi chisomo chanu ndi mphamvu. Tilole ni ife tonse tisamale usiku uno Ambuye. Pakuti ine ndikukhulupirira kuti ndi nthawi yoti ife tidzifufuze. Nthawi yofufuza. Pakuti ife sitikudziwa nthawi yomwe iti idzakhale nthawi yotulukira. Zikhoza kukhala mochedwa kuposa momwe tikuganizira. Chotero tiyeni ife tilingalire njira zathu usiku uno ndi maganizo athu. Ndipo ife tipemphera kuti inu muyankhule ndi ife kwa mphindi zochepa mu mawu. Kenako mudzatidalitse ife mu msonkhano wa mgonero pambuyo pake. Pamene tidzatenge zidutswa zonyemedwa za mkate wopatulika uwu. Ndi vinyo. Zimene zimayimira thupi lanu losweka ndi magazi okhetsedwa ku chikhululukiro cha machimo athu. Abusa athu okondedwa kwambiri usiku uno samamvelera bwino kwambiri. Koma mukuyankhula kwathu kwa pa telefoni, iye wayika izo pa guwa. Ine ndikutsimikiza inu mulandira izo Ambuye. Ndipo ine ndikuperekanso pemphero mopitirira kwa iye, pakuti ife timamukonda iye, ndipo ife tikumusowa iye. Ife tikumupempherera iye ndi banja lake, ndi banja lililonse limene lili pano. Ndizo pempha zonse zoyankhulidwa usiku uno, ndizachete nazonso. Tidalitseni ife mopitirira mʼmisonkhano, pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu mwana wanu. Amen.
I want to read just a little portion of scriptures here found in 1 Kings.
Ine ndikufuna kuti ndiwerenge gawo la lingono chabe la malemba apa opezeka mu mafumu oyamba 19 ndipo kuyambira pa ndime ya 9.
And he came thither unto a cave.
Ndipo iye anafika kumphanga ndipo anagona kumeneko. Ndipo taonani, mawu a Ambuye anadza kwa iye ndipo anati kwa iye, iwe ukuchita chiyani kuno Eliya? Ndipo iye anati, ine ndamuchitira changu kapena nsanje Ambuye Mulungu wa makamu. Ndipo pakuti ana ake a Israeli asiya pangano lanu, agwetsera pansi maguwa anu, ndipo apha aneneri anu ndi lupanga, ndipo ine ngakhale ine ndekha ndatsalira, ndipo iwo akufuna moyo wanga kuti autenge iwo. Ndipo iye anati, pita ndipo kayime pa phiri pamaso pa Ambuye. Ndipo taonani, Ambuye anadutsa, ndipo mphepo ya mkuntho yayikulu inapita ndipo inang'amba phiriro. Ndikuswa mzidutswa miyala pamaso pa Ambuye, koma Ambuye sanali mu mphepoyo. Ndipo idapita mphepoyo panali chivomezi, koma Ambuye sanali mu chivomezicho. Ndipo chivomezi chitatha moto, koma Ambuye sanali mu motowo. Ndipo moto utatha liwu la ling'ono lakachetechete. Ndipo zinali chomwecho pamene Eliya anamva izo, anakulunga nkhope yake mu chofunda chake, ndipo anatuluka, ndipo anakayima polowera pa phangalo. Ndipo taonani, panabwera liwu kwa iye ndipo linati, iwe ukuchita chiyani kuno Eliya? Ine ndikufuna kutenga ngati mutu kwa mphindi pang'ono, iwe ukuchita chiyani kuno? Eliya anali ali ndi tsiku lovuta. Iye anali atakhala pa phiri la Karimeli, ndipo anali ataona ulemerero wa Ambuye ukutsika pansi. Iye anali atapempha moto kuchokera mmiyamba, ndipo kenako anapempha mvula ivumbire pa dziko la pansi. Ndipo pansi pa zovuta zonsezi, mitsempha yake inali pafupi kusweka. Oh, momwe ine ndikumumvererera iye.
And here we find him first
ndipo apa ife tikumupeza iye choyamba akulalikira kwa fuko lobwerera mbuyo la anthu ndi kwa Yezebeli amene ankafuna njira yake. Ndipo anthu anali atafika pamalo amene iwo anali atamusiya Mulungu, anasiya malonjezano ake onse ndi malamulo ake onse, ndipo sankasunganso malamulo ake, ndipo samasamala kanthu ka iye. Ndipo Eliya mkati mwa izo zonse iye sakananyengerera, iye ankayenera kuima moona kukukhudzika kwake momwe izo zikuonetsera mu tsiku lino. Ndipo iwo anali ndi mfumukazi kumeneko dzina lake Yezebeli, ndipo iye anali atawasokeretsana onse Aisraeli ndi moyo wake wopambana wa makono. Iye anawapangitsa iwo kuchita zigololo ndi kupanga zinthu zoyipa ngati izo sizikufanana bwino ndi lero. Koma Eliya mkati mwa izo zonse, komabe ambiri a ana a Israeli masauzande a iwo analekerera ndipo ankafuna kuti azikhala moyo wakachitidwe ka makono. Komabe Eliya sanalekerere, iye anamuwuza Yezebeli malo ake ndi mmene akuyenera kuchitira. Iye ankamuda neneri ameneyo. Koma chimodzimodzi basi iye samamuvomereza iye, koma iye anali mbusa wake. Pali nthawi zambiri iwo samafuna kuvomereza izo, koma munthu wodulidwa ndi Mulungu kudera ndi mbusa wadera lonsero, kaya iye ndi wa Baptist, Presbyteria kapena chimene chili. Mulungu amamudzoza munthu wake ndipo iye samanyengerera, ndipo anthu nthawi zina amamuda iye chifukwa chakuti amayima ndi choonadi. Komabe iye ndi mbusa wa Mulungu wa olalo. Iye ankamunyoza iye, iye ankachita chilichonse chimene akanatha kuti amuphe iye. Komabe iye anali wokhulupirika kumfundo za Mulungu ndi miyezo ya Mulungu, maphwando ake amakono ndi zikondwerero ndi zopenka zake pa nkhope yake ndi kuvala kwa zovala zake zinali zitayipitsa fuko limenero. Ndipo Eliya wokalamba sanali wopheka, iye anamuwuza iye pamene anali atayima, Mulungu titumizireni ife a Eliya yenanso mu tsiku lino amene sadzanyengerera ndi tchimo wina wake yemwe ati adzalikire choonadi zilibe kanthu kuyipa kwa momwe zingapwetekere. Mulungu akadali nawobe atumiki mudera lililonse amene sanganyengerere ndi zinthu za mdziko. Eliya sanakonde kachitidwe ka zinthu ka makono, chotero iye anayima moona kwa Mulungu. Ndipo chionetsero chinadzabwera, ndipo chionetsero chabweranso. Ndipo Eliya pa phiri la Karimeli pamene iwo ankaganiza kuti masiku onse azozizwitsa anali atapita ndipo sipangakhale chinthu china chonga zozizwitsa, apo panali mwamuna mmodzi amene ankakhulupirira zimenezo. Ndipo iye anati, abweretseni aneneri anu onse, abweretseni iwo pamwamba pa phiri apa, ndipo tiyeni titsimikizire ndi kuona yamwe ali Mulungu. Ine ndimalikonda lemba limenelo. Ngati inayamba yakhalapo nthawi pamalo ake imene mphamvu yoona ya Mulungu ikuyenera kuti zionetseredwa ndi lero, tiyeni titsimikizire amene ali Mulungu. Ngati maphunziro ndi njira yopitira ku ufulu, bwanji iyo sikuchita izo? Ngati kayimidwe ka anthu ndi zina zotero ndiye njira yotulukira, bwanji iyo sikuchita? Ngati kulipira mafuko ena kuti akhale abwenzi athu ndipo ife timapeza kuti iwo amatitembenukira ife mwansanga momwe iwo angathere, ndipo inu simungakhoze kugula ubwenzi ndi ndalama. Ubwenzi ndi mphatso yochokera kwa Mulungu. Ngati mipingo yayikulu ndi aphunzitsi akulu ndi njira yotulukira, nchifukwa chiyani tilibe Mulungu wochulukirapo madera athu ndiye? Nchifukwa chiyani ife timakhala tikubwerera mbuyo mowirikiza? Ngati pulogalamu ya maphunziro ndi guwa lophunzitsidwa bwino ndi kwayala yophunzitsidwa bwino, ndipo mowirikiza ife tikumatalikira kwa Mulungu nthawi zonse, ndiye izo sizigwira ntchito. Kodi sayansi yachita chiyani? Sayansi inu mumati nthawi idzafika pamene sayansi idzachita ichi ndi kudzachita icho. Kodi iwo achita chiyani? Iwo atibweretsa ife pamalo mpaka iwo akuwononga dziko lonse. Kodi iwo akuchita chiyani? Iwo akuliwononga dziko malo molipanga ilo kukhala labwinoko. Osati kale kwambiri pamene Captain Al Falah wa FBI kumadera ana a United States anali nane mu ofisi yake, ndidamutsogolera iye kwa Khristu kumusi muchipinda chojambulira. Anati, Brother Branham, ndine wa Baptist. Ine ndamva kuti inu munali wa Baptist. Ine ndinati, inde bwana. Iye anati, umene ndilibe mzimu woyera umenewo umene inu mukukamba. Iye anati, inu mukuganiza iwo ukuoza kukhala wa ine. Ine ndinati, inde bwana. Iye anati, chabwino, ndisungitsa chipinda chabwino wina kwake muchipinda china chabwino cha hotelo. Ndipo tiyeni inu ndine tipite kumeneko. Ndipo mwina mwake iye adzabwera kuchipinda cha hotelo ndi kudzandidzaza ine ndi mzimu wake. Ine ndinati, inu simukusowaho kuchita kukhala ndi chipinda cha hotelo. Anati, chabwino, iye angakakomane nane kuti. Ine ndinati, pomwe pano. Iye anati, yes, angabwere mchipinda chino cha zithunzi, iye angatero mchipinda chojambulira chino muno. Ine ndinati, iye anapita mimba ya chinsomba kwa mmodzi mung'anjo ya moto kwa wina. Iye adzakomana nanu inu kwa maziko aliwonse amene inu mudzakomane naye iye. Ndithudi Mulungu akufuna kuti akumane ndi inu. Iye akufuna akambirane izo ndi inu. Iye adzabwera kumene inu muli. Sopano Yezebeli anali atalipitsa dzikolo, ndipo mitsempha ya Eliya inali itakokeka, ndipo iye anali atachita zozizwitsa zazikulu ndi kuchita zizindikiro pa phiri kuti atsimikizire kuti Mulungu akadali Mulungu, ndipo akhoza kuyankha mnjirayo mwachozizwitsa. Ndipo icho chinabweretsa chiyani? Zotsatira chiopsezo ku moyo wake womwe. Kodi icho chinabweretsa chiyani malo mwachisisimutso chakonsekonse? Chinabweretsa chiopsezo ku moyo wake. Yezebeli pamene Ahabu anamuuza iye zinthu izi, iye anati, mulole milungu ichite kwa ine ndi zina zambiri aponso, ngati ine sindidula mutu wake pofika nthawi ino mawa usiku. Ndipo Eliya yemwe ankayesera ndi mtima mwa iye wa Mulungu yesera kwaonetsera anthu kuti Mulungu anali akadali Mulungu. Ndipo izo zinabwerera pa iye. Ndipo iye anathamangira ku chipululu pamene iye anamva izo. Ndipo kumeneko iye anakagona pansi pa mtengo wa mthundu akuyesetsa kuti apeze chitonthozo. Iye anali atamutumiza wantchito wake ndipo anamusiya iye. Tsopano nkhani yathu ikupita malo atatu osiyanasiyana. Woyamba phiri la Kalimeli, wotsatira pansi pa mtengo wa mthundu, ndipo malo achitatu Mulungu akukumana naye iye. Iye ali mphanga. Ndipo ndi zachilendo kwambiri, abusa apa akudziwa ndi atumiki ena. Kwenyani, likatha phiri lanu la Kalimeli, inu mudzakhala ndi mtengo wa mthundu. Nthawi zonse pamene munthu akhala ndi mdalitso, ndipo mphamvu ya Mulungu nkumatsanulira pansi ndi kumakuchitirani inu china chake, musamale, Satana amakhala kuti ali pa njira. Mungokumbukira tsiku lotsatiralo lolemba limenelo likadutsa, tsiku labwino la Mulungu. Chidzakhala chinthu chovuta chifukwa iye adzachita chilichonse chimene iye angathe kuti achotse chidaliro chimenecho mwa inu, chimene mzimu woyera unayikamo mwa inu dzulo. Chotero Eliya anali atakhala ndi tsiku lalikulu, ndipo iye ndi wamanjenje muli monse. Aneneri onse ali ankanenedwa kuti ndi amisala. Yesu Khristu ankanenedwa kuti ndi wamisala. Aliyense wa atumwi ankayesedwa kuti ndi amisala ndi anthu, chifukwa utumiki wawo unali wauzimu kwambiri mpaka anthu ankaganiza kuti iwo anali wosokonezeka ubongo. Aliyense amene amakhala moyo wa Mulungu mwa Khristu Yesu adzavutika mazunzo. Iwe umasanduka munthu wosiyana. Monga mbale Bira ananena za chizindikiro chake mbuyo, iwe umadzakhala wobadwa mwatsopano. Iwe umadzakhala cholengedwa chatsopano mwa Khristu. Zinthu zakale zapita. Zinthu zachithupi za mdziko sizimakhalanso ndi chochita pa iwe. Ndipo iwe sumakhalanso ndi chochita pa izo. Pamene iwe wadutsa kuchokera ku imfa kupita ku moyo. Pamene Mulungu akamugwira munthu, chinthu choyamba chimene iye amachita mu mpingo ndi kuchotsa iwo kuti dziko kupita ku chiyero. Ndipo iye amauchotsa iwo ku imfa kupita ku moyo.
Iyo umabadu wa nsoma tsobano. Iyo ndu wa tsobano. Maringa lilo age ama kala tsobano. Jimene iferi kusowa. Ndiji sisimu tsojonga jimene chorero. Kweni kweni zona di. Oh, iferi akarabo nako kuya kwa mzimu. Tinali ndi madalitso a uzimu ndi kuuka kwa uzimu. Koma ife siti kufuna nso zimenezo. Ife kusowa chitsitsimu tsoja mzimu wa Mulungu wa moyo mitima ya anthu. Ife siti masowa zochuluka kwambiri za zimphamvu za mzimu. Kapena kudzutsidwa kwa uzimu. Ife kusowa chitsitsimutso ndiko kutsitsimutsa zomwe tili nazo. Osati kudzutsidwa kwa uzimu. Nthawi zina zimenezo zimayambitsa unyinji wosakanizika. Koma ife kusowa chitsitsimutso chomwe chidzasefere pansi. Kugwedezera pansi ndi kuzidula zinthu zonsezo. Monga kuima mphepete mwa nyanja, ine ndimayankhula ndi abale ena uko ku Puerto Rico masabata angapo apitawo. Kuti pamene ine ndinaona nyanja yayikulu ndi mkundo waukulu, mafunda anali atali kuposa kachisi uyu. Ndipo ine ndinati, inu mukudziwa chiyani? Iyo sinongezereke donthwe limodzi la madzi mkati mwake kuposa pamene ikhala yabata mwangwiro. Koma kodi chiyani chimachita kugwedezeka ndi kudumpha kumeneko? Ndipo zimatanthauza chiyani? Iko kumataya zinyalala zonse kuzichotsa pa iyo. Ukazi siya bagombe. Icho ndi chimene mpingo kuchisowa. Ndichi tsitsimutso. Kuti chigwedeze kwa iwo chidziko chonse ndi zinthu za mdziko. Ndi kubweretsanso ungwiro ndi chiyero cha Mulungu. Mitima ya okhulupirira ake. Kudzichepetsa. Bwanji amuna kuti akamadziyenereza okha iwo samakhala ndi chitsitsimutso kamodzi mukanthawi pa mzimu wawo. Iwo amakhala chithupi kwambiri ndi osanjanitsika mpaka iwo amakhala odziweza okha, okhuthala, odzilungamitsa okha. Iwo amawerenga ndi kuphunzira ndipo izo ndi zabwino koma izo si zinthu zomwe tikuzikamba. Inu mukudziwa zambiri za mawu. Ndi zabwino kuwadziwa mawu koma ndi bwino kumudziwa mlembi wa mawu. Mugona, china jage chachingono icho, chimene muma chisiacho. China jage muntima, chimene chima kubangani inu, chimene inumuli. Ndicho chintucho. Ndibwene ni kukuzani inu, Elia. Ndimi tsemba yake, ili pa chiopiezo, muli mose. Ine ntawi zonse, ndima mumvera iye chisoni. Mitsemba yake, nali pafupi kuti sweke muli mose. Ndipa kumenya kwa kukuru kuja, kujira kwa Yezebeli. Unatsirizitsa kufazi waloko. Yenako iye anathamanga. Ndipo anapita mchipululu, ndipo anakagona pansi pa mtengo wa mthundu. Oh, chochitika chija cha mtengo wa mthundu. Ndipo chuluka ife, timasipeza ndekha tili pansi pa mtengo wa mthundu. Ine ndimadzipeza ndekha ndili pansi pamenepo nthawi zambiri, pamalo omwe sumadziwa choti uchite. Iwe umakhumudwitsidwa. Kunena moona, ine ndili pansi pa iwo tsopano. Ndipo ndikudabwa, oh Mulungu, kodi inu mukufuna kuti ine ndichite chiyani? Inu mukudziwa, anthu amene amakhala pansi pa mtengo wa mthundu amakhala ngati Eliya. Iwo amakonda kugona. Ine ndimalalikira kwa anthu ambiri otopa kuposa aliyense pa dziko lapansi. Anthu otopa kwambiri. Iwo amakhala osokonezeka kwambiri maganizo mpaka iwo akudzadzitsa malo a misala ndi zipatala konse konse. Iwo amakalowa muchikhalidwe chamanjenje choterocho mpaka iwo samadziwa chimene iwo akukhulupirira ndi chimene iwo akufuna. Iwo amangogona pamenepo. Iwo sadziwa choti achite. Oh, ndimaonekedwe omvetsa chisoni choti.
Listen here, my brother.
Inu simungathe kuzimwa izo kuti ziwalike. Inu simungathe kuzifula izo. Simungathenso kusowera makadi kuti zizirale. Ndipo inu mukhoza kugona masana kasauzande ndi kuyesetsa kuti muzigonetse izo. Ndipo inu simungathe kuchita zimenezo. Njira zathu zonse zazing'ono, chinthu chokha chimene chimachita. Ndikuthandizira zizindikiro. Ife tiyenera kukhala ndi machiritso amatendawa. Ife tiyenera kukhala ndi madokotala onse a zamisala mdziko sangakhoze kuchiza izo. Amangothandizira zizindikiro zake. Machiritso ali mu magazi a Yesu Khristu. Osati kupumula mphepete mwa nyanja. Osati kupita kukatenga nyimbo. Kwaya kuti imbe nyimbo za fuko. Icho ndi chimene ife tikuyesetse kuchita lero. kuimba kuti ziwalike. Oh, ife tizipangatoka kuti tizifanana ndi a Joneses. Ndipo ife tikuyesetsa kuti tichite china chake chosiyana. Kuyesetsa kuchiphunzitsira icho kunja. Pali njira imodzi yokha yochitira izo. Ndiyo kuyang'anizana ndi mfundo kuko kulondola. Oh, ngati inu mwakhumudwa ndi kusokonezeka, musajoine mpingo. Bwerani kwa Kristu, ndiyo njira yokhayo. Musachite kufusira ndi kutembenuza tsamba la tsopano. Mungu atenga moyo watsopano. Kristu ndiye yankho. Apo iye anagona pansi pa mtengo wa mthundu. Iye sanadziwe kuti achite chiyani. Mitsemba yake inasweka. Iye anali akunjenjemera. Iye anali akulira sindikukayikira. Ndipo iye anali muchikhalidwe choyipa. Ambiri a ife timafika kumalo amenewo makamaka titagumana ndi phiri la Karimeli. Izo zinafunsidwapo kwa ine tsiku lina ndi wina wake za izo. Ndi momwe izo kodi ife tidzatani. Nchiyani chinga ife tinga chite. Kodi chinga chitika ndi chiyani kwa ife panthawiyo. Pali chinthu chimodzi chokha choti muchite. Kudzipereka nokha kwa Mulungu. Tsopano ine ndikudziwa kuti munthu akhoza kugwira ntchito mopitilira ndiponso munthu akhoza kugwira ntchito mocheperapo munthu. Mulungu ankadziwa kuti munthu uyu akusowa kudyetsedwa. Iye ankasowa china chake choti adye. Ndipo pansi pa malo awa apa pamene iye anali atagonapo Mulungu ankayenera kuti amuchitire china chake iyeyo. Mulungu ayenera kumuchitira china chake munthu aliyense amene amabwera pansi pa mtengo wa mtundu. Pamene iye adzasweka mzidutswa iye akuyenera kuchita zimenezo. Ngati wantchito wake wagona pansi pa mtengo upo sakudziwa choti achite. Iye wagwira ntchito yake. Eliya anati, oh Ambuye, ndiloleni ine ndife. Ine kalabo nako kumvelera kumeneko inditaturuka mu msonkhano ndipo kumaoneka ngati ine ndinayesetsa ndipo ndalalikira ndikupempha ndipo ndachonderera ndipo ndamuona mngelo wa Mulungu akusesa kudutsa mu msonkhano ndikuchita zizindikiro ndizodabwitsa ndikukhala mgalimoto panja ndikwamva iwo akulira kuti izo sizinali kanthu koma kuwerenga maganizo palibe kanthu kwa izo palibe kanthu kwa izo zonsezo ndizankutu. Oh, ndiye ndimakupawira pansi pa mtengo wa mthundu. Ine ndimaganiza Ambuye chifukwa chiyani inu. Chifukwa chiyani inu mwandilola ine kuti ndichite izo. Kodi chinga chitidwe ndi chiyani. Koma ife tonse timakumana ndizo tichitikira zimenezo. Koma chifundo cha Yehova kwa wantchito wake. Mulungu amadziwa mayesero anu. Mungu odziwa izi. Iye amadziwa zonse za izo. Chotero iye amabwera pansi. Ndipo iye amadziwa kuti wantchito wake akufuna kupumula. Chotero iye amangomugonera iye kwa kandawu. Pamene iye akugona pamenepo akuyembekezera kuti achire. Kapena akupemphera kuti afe. Ambuye, makolo anga anafa pambuyo pa ine. Ndipo tsopano tengani moyo wanga. Ine ndachita zokwanira. Ine ndamenya nkhondo yabwino. Ine ndamalizitsa ntchitoyo. Koma ntchito inali ilipobe yoti ichitidwe. Mulungu anali asanathane ndi mneneri wake. Iye anali akadali nayobe ntchito. Zilibe kanthu momwe ife tingalilire ndi kuganiza ichi icho kapena chinacho. Palibe chimene chingatitenge ife mpaka Mulungu atathana nafe. Ine wokondwa kudziwa zimenezo. Nthawi zina yomamvelera ngati monga momwe ine ndinachitira nthawi ina ndiyika mfuti pamutu panga kuti ndidziphe koma sindinathe kuchita zimenezo. Ine ndinavula magulovesi anga kuti ndiwayike pa chinthu cha magetsi ochuluka mphamvu kumene ndinkagwira ntchito koma ine sindinathe kuchita zimenezo. China chake chinagwirabe. Mulungu yemweyo amene anali ndi Eliya, Mulungu yemweyo lero, iye anandiona ine pansi pa mtengo wa mthundu. Kazi wanga ndi mwana atagona kutali manja, iye dzati yanga ndi mwana wanga ndi onse. Ine ndinali pafupi kupita ine mwini, ndinakhala pansi pa mtengo wa mthundu. Izo ndizovuta. Ndipo ine ndinafika pamalo, ine ndinali nditabalalika. Ine ndinayesetsa kuti mfuti ndiphunzitsire ubongo panja. Iyo sinachite zimenezo. Mukuona pali ntchito yoti ichitidwe. China chake chiyenera kuchitidwa. Mulungu anali asanamalize. Iye nthawi zonse adzakusamalirani inu. Wantchito wosauka, wotopa, wofoka. iye anamuona iye iye angadziwa kumene iye anali iye amadziwa kumene inu muli usiku uno inu mukhoza kukhala pansi pa mtengo wa mtundu chilichonse chapita koma kumbukirani iye amadziwa kumene inu muli ife sitiso akukonzanso kwa chinthu chonsecho monga mkazi wachikulire wachikuda ananena uko kumwera iye anali atachita ngozi ali moto inali ita mugunda iye ndipo izo zinali zinamupeteka iye kwambiri ndipo oyimira mlandu anati kuti mukufuna kusuma mlandu chifukwa chazoonongeka iye anati malamulo chifundo ayi wokondedwa anati ndichizoonongeka zokwanira ndikufuna kukonza ndipo ine ndikuganiza iye anayankhula bwino zadera lino ndi mpingo uno ndi ambere kwakugehena uyu iye siobwelera mbuyo iye wapita kale iye sali pa njira yake kupita ku gehena iye wakumana kale ndi gehena iye sanatayike akupita kukatayika iye anatayika kale iye sakusowa kusuma chifukwa cha zoonongeka iye akufunika kukonzedwa ndi choonadi iye amadziwa kumene inu muli iye amadziwa kumene inu mwagona ndipo iye anatumiza mngelo ndipo mngeloyo anamukhudza iye ndipo iye anapita kukagona ndipo pamene iye anadzuka apo panali mikate ina yachimanga kapena mtundu wina wa mikate yophikidwa ili pambali pa iye ndipo iye anati Eliya dzuka ndipo idya chimenecho ndi chisomo cha Mulungu kwa wantchito wake mwaona iye akumupumitsa iye inu mukudziwa Yesu anati bwera pambali muchipululu ndipo tiye tipume kanthawi pang'ono ena anthu awa omwe amaganiza kuti iwe sumaso akupuma ife timapeza kuti iwo samachita kuperepeseka mwansanga nawonso ngati iwo sapuma amadzipeza okha atakasiwekera wina kwake ine ndikuganiza ndi pamene mʼbale wathu Billy Graham ali usiku uno akuyesetsa kuti adutse malirewo matupi a anthu awa ndi amphamvu koma iwo amasowa kupuma ndiye iwe ukapuma pang'ono ndi kupita kwina kwake ndipo iwo amakutsutsa iwe amati ine ndimaganiza kuti iye ndi mlaliki tamuonani iye kunja uko pa gombe akuwedza kapena china chake monga icho koma zimenezo zilibe ntchito Yehova adzasamalira ake omwe ndipo pamene iye anali atagona pamenepo pansi pa mtengo atatopa ndi wokhumudwa Mulungu anatontholetsa mitsempha yake iye anamudyetsa iye iye anamudzutsanso iye ndipo anamudyetsanso iye ndi kumugonetsanso iye inu mukudziwa ine nthawi zambiri ndakhala ndikudabwa zomwe zinali mʼmakeke amenewo ndi vitamini ya mtundu wanji imene iye amayipeza mumakeke amenewo komabe chilichonse chimene chinali mʼmenemo icho chimamutengera iye masiku 40 ndi usiku 40 iye ankapita ndi mphamvu ya makeke amenewo Mulungu akudziwa usiku uno ine ndikusowa ena a iwo ndipo ine ndikutsimikiza kuti mpingo uno ukusowa ena a iwo bwera kumbali kutali ndi dziko ndipo tiye dzapume kwa kanthawi tiye tikambirane kwa kanthawi iwe sumakhala ndi nthawi yopuma inu mukuti John Wesley ananena zimenezo nthawi ina iye anati ndikuopa kupuma ine ndilibe nthawi yopuma ndipo iwe umadzipeza wekha utasweka ngati sutenga kupuma uku ndipo ife tikupeza ndiye kuti iye anapita masiku 40 ndi mausiku 40 ndipo Mulungu anamupeza iye atayima kapena atadzikokera mphanga ndipo Mulungu ankafuna kukopa tcheru chake chotero apo panatutsa mkuntho waukulu ndipo iwo unang'amba mapiriwo iwo unali wamphamvu kwambiri mpaka unagwedeza miyala koma Mulungu sanali mumkunthowo iwo unapita Mulungu asanatero ndipo kenako panadzabwera kachiwiri chivomezi chachikulu chimene chinadzagwedeza dziko lapansi komapobe Mulungu sanali muchivomezicho ndipo apo panadzabwera moto koma Mulungu sanali mumoto ndipo kenako panadzabwera liwu laling'ono lakachetechete ndipo Mulungu anali muliwulo ndipo mʼbale mlongo ine ndakhalapo mumphanga nthawi yayitali ndipo inu mwatero nanunso kudziwa kuti pakhala pali zivomezi zambiri zikugwedeza pozungulira phokoso lambiri ndi mikangano ndi kudyana ndi zinthu monga choncho ndi misonkhano yayikulu koma kwani Mulungu wakhala ali kuti kuchokera There's got to come something deeper than he. Mbebo inapita, kuma mungu naribe menemo.
Nifu
da krabo na ayo mbebo ya mkundo ya mpambu zigolose. Ndizo giri gisha, ndima gazi bangope, ndimanja. Zizi ndigilo zami dundu yonse, kuma gwadi mulungu alikuti. Eri anadigirira, kuma be iye anadimenemo, kuma iye anamvetsera kwa ilo. Iye sana bide gonse kuti akafanizitse zitimutso ndi iwo. Iye sana bide gonse kukatenga chihema cha chikuru kwambiri mtsiko. Iye sana bide kunja kuti akakhale pa television. Kapena zina zotero. Monga ife tingazichulire izo. Pangano onse wa ukuru ndi pa America ndi olapo kumvetsera kwa phokoso amenewo. Oh, ife ni makonda phokoso. Kuma Mulungu samakhala mu phokoso. Ngakhale zitakhala zolemekezeka ndi zinthu. Monga izo zilili, komabe Mulungu samakhala mu phokosolo. Ngati izo zikanakhala chomwecho, pamene achi Africa anamenya ngoma, simunambe pa phokoso loterolo ndi mphetemya. Mulungu sanali imenene. Ndipo ife takhalapo nazo mphepo za mkuntho, za mphamvu. Ife takhalapo nayo mitundu yonse ya moto ndi zikomezi, ndi kugwedezeka, ndi zitsimutso zazikulu, ndi zinthu monga izo. Mulungu sanali imenemo. Izo zikanatero, izo zikanazionetsera zokha. Koma zidatha izo, kunadzabwera liwu laling'ono lakachitechete. Ye Mulungu anali muliulo. Nizimene ndikuganiza lero abwenzi. Anthu ife tili chomwecho timatengeka kwambiri ndi phokoso lonse. Chotero America amakonda phokoso. Taona nizimene iwo akuchita. Iwo amayatsa mawayilesi akale awa mamphamvu basi momwe iwo angathere ndi gwedemula ndi kwasakwasa mtundu wonsewo wa zinthu. Iwo amayenera kukhala nazo izo mophokosera kwambiri. Izo zingaphulitse makutu anu pafupi. Phokoso lonse. Ndawi yonse ya tsiku. Ndipo mu mpingo ife timamenya nkhocho, ife tathamangapo chokwera ndi chotsika, ndi kukuwa, ndi kufula, ndi kuphokosera, ndipo tinali ndi nthawi yopambana monga choncho. Alibe chotsutsa izo. Koma kodi Mulungu anali kuti muzimenezo. Kodi izo zinachita chiyani? Zinatiswa ife mzidutswa za zing'ono zochedwa Assemblies of God, mpingo wa Mulungu, Pentecostal United Oneness, zipembedzo zina za zing'ono zosiyana-siyana zonsezi. Mulungu sana limenewe. Ndizo mutsogolera Mulungu. Ndi chimango. Amene muwaona ochera chikristu lero, anthu amene amapita kuchalichi, ndipo amakhala miyoyo yolemekezeka iyi, ndipo amapita kunja, ndi kumakana machiritso, ndi kumakana mphamvu ya Mulungu, ndi kumakana moyo wopatulika, makutchani inu otengeka, kumbukirani. Icho ndi chimango. Ndizo bale ndikukhulupirira inu mumazitcha izo ntchito ya nsanja. Ndizabodza. Chimango chomwe chimapita panja. Mulungu yekha amayimapa icho kuti amange nyumbayo. Ndi chimango chabodza chabe chomwe chidzagwetsedwere pansi. Ife taombapo manja ndi kumati ulemerero kwa Mulungu. Pamene inu mufula, inu muli nawo iwo. A Methodist ananena zimenezo. Anazareni. Iwo anapeza kuti iwo analibe iwo. Achipentekoste anati, wombani mmanja mwanu ndipo fulani kufikira inu mutayankhula malilime, inu muli nawo iwo. Koma ife napeza kuti tinalibe iwo. Ali chinthu chinanso chatsalira. Ndipo Mulungu nditendereni ine kumphanga kumene ine ndingathe kukaupeza iwo. Ndiyeni chipeze liwu laling'ono lakachetechete ilo. China chake chija chimene chimayika kirimu mmoyo. China chake chija chimene ngakhale munga yankhule ndi malilime anthu ndi angelo. Ndipo osakhala ndi chimenecho sindinu kanthu. Ngakhale munga nenere ndi kuyankhula ndi malilime ndi kuonetsera zizindikiro ndi zodabwitsa. Ndikuchita zozizwitsa, ndikuchita zizindikiro zazikulu, koma ngati laling'onolo, liwu laling'ono lakachetechete mulibe mmenemo, sindinu kanthu, limatero lemba, ndi limene ife tikulimvetsera tsopano. Takhalapo nawo mabingu, takhalapo nawo moto, takhalapo nazo mphepo za mkokomo ndi zikomezi, koma Mulungu, tumizireni ife, liwu laling'ono lakachetechete, ndi zimene ife tikuzisowa.
Listen, brother. We need that still.
Veterani mbare. Ife tikusowa liwu laling'ono lakachetechete ilo. Liwu laling'ono lakachetechete limene linayankhula. Yesu anati inu simukanalimva liwu lake mu msewu. Inu simuna mumve iye akufula. Iye anali chitsanzo chathu. Yanganani pa iye. Iye anafanizidwa mzimu wake monga nkunda. Wodekha. Zinthu zazikulu ndi zaka chete chete. Kodi inu mumadziwa zimenezi wabwenzi? Tamvetserani. Dzuwa limene limapereka moyo pa dziko lapansi kwa chinthu cha moyo chilichonse, moyo wa zomera, moyo wa mbewu, moyo wa mtengo, china chilichonsecho, ilo limabweretsa moyo, dzuwa limatero, ndipo ilo limakhoza kutunga magaloni miliyoni a madzi kuchokera pa dziko lapansi, ndipo nkupanga phokoso lapang'ono kuposa momwe tingadzadzitsire ndowa kuchokera pa mpopi. Mukuona, ndi zinthu zazikulu. Zinthu zaka chete chete, ndi zinthu zazikulu. Kodi inu munayamba mwali mvapo dziko likutembenuka? Kodi munayamba mwa mvapo mayiko pamene akudutsa mtinjira? Kodi munayamba mwali mvapo lililonse? Zimenezo ndi zinthu zazikulu. Kodi munayamba mwali mvapo dzuwa likutuluka? Oh, ife timaganiza kuti timayenera kukhala ndi phokoso lambiri, tiyenera kukhala ndi gulu loyimba zitoliro, kumenya, kudumpha mwamba ndi pansi kochuluka, kapena ife sitinakhale ndi msonkhano wabwino. Ife limaganiza kuti aliyense ayenera kukhala pamwamba, iwo akomba manja ndi zinthu. Ife limaganiza kuti nyimbo ziyenera kuti ziziyenda munthetemya. Ndipo aliyense akuthamanga chokwera ndi chotsika mkanjirako. Ife takhalapo nazo zimenezo. Kodi zimenezo zalichitira ubwino wanji? Kodi izo zili kuti izo zatifikitsa ife pati lero mu gulu la chisokonezo, gulu la zipembedzo, zaphwasula ubale wasokonezeka? Ndithudi izo zatero. Izo zakhala chiti mamine wakale ndi chimbalanga ndi mitundu yonse ya nsikidzi kuchokera kumbuyo uko pachiyambi, ndipo Yobu anaziona kapena Yoweli anaziona izo. Chimene chimbalanga chasiya chiti mamine anadya, ndipo chimene chiti mamine anadya chiwala chinadya. Ndi zinazotero mpaka ife tadya izo mpaka kukhala chitsa. Womalemba limati ine ndidzabwezeretsa atero Ambuye. Ife tikuyembekezera china chake. Akufula konse takhalapo ndi kufulika kokwanira ndi phokoso kuonembetuza dziko lonse lapansi. Ife takhalapo ndi kufula kokwanira ndi kufuwa ndi kumapitirira. Mpaka izo zachita chiyani? Izo sizinamange mpingo. Izo zamanga zipembedzo. Izo zapangitsa anthu kupita kunja ndi malingaliro odzikumula ndi malaya okhuthala. Ine sindimazikonda zinthu zimenezo. Kubwera pansanja nkudzati, oh, tamuoneni iye, iye ndi kalonga. Taonani momwe iye wavalira, wopukutidwa basi ndi chilichonse. Iye amadziwa kupanga mavawero ake ndi zinazotero. Izo sizimene Mulungu amasankha. Neneri angaganiza zimenezo tsiku lina. Iye ankati akamudzoze wantchito. Iye anati, iye ndi wamkulu mbanjalo, iye aoneka bwino. Koma Mulungu anamukana iye. Inu simusowa kukhala ndi yakalonga ndi zina zotero kuti muyime pamenepo monga ine sili kudziwa chiyani. Zizovala zimene inu mumavala kapena kuyankhula bwino kuti mumayankhula ndi china chake chimene chili mkati mwanu. Liuli jala Mulungu ndicho chimene icho chili. Neneri anadutsa pafupi ndi wina anati, ameneyo si iyeyo, Mulungu wamukana iye. Anamudutsa wina anati, kodi inu mulibe wina? Anati, ife tili naye wang'ono, mwana wakale, kumbuyo kuno, kumbali ya phiri, akweta nkhosa. Anali Davide. Pamene iwo anamubweretsa mnyamata wang'ono uyu wa mutu wofira wa nkhope yotuwa kumeneko, ndipo mapewa ake ang'ono wogwera mkati ndi chikopa cha nkhosa chitakulungidwa pa iye, Mulungu anati ndi ameneyo. Ziboliboli zanu zonse zazikulu ndi malaya okhuthala sanapite ndi Mulungu. Inu mukhoza kukhala DDD, PhD kapena ma LLD awiri. Inu mukhoza kukhala bishopu, papa, kapena chilichonse chimene mungakhale. Koma zimatengera Mulungu kuti apange china chake popanda kanthu. Bora ngati inu mutakhala osati kanthu, Mulungu ndi china chake. Bora ngati inu mutazichotsapo nokha pa njira, ndiye Mulungu akhoza kubwerapo. Koma pamene inu mukhala odzipeza kwambiri ndi okhuthala, mpaka inu mutakhala ndi zazikulu ndi zapamwamba, inu mulibe chilichonse chimene inu muyenera kukhala nacho. Ndicho mtima odzichepetsa pamaso pa Mulungu. Ndipo ife tikudziwa zimenezo, abale. Ndithudi, zedi. Inu simunayambe mwaonapo kapena kulimva dzuwa likutuluka. Inu simunayambe mwa mvapo zimenezo. Kodi inu munayambe mwa durugapo usiku. Kodi mugambe mame ya gugwa. Kodi ife. Tinga jide chiani wopanda iwo. Maona. Izo sisi madengira zimenezo. Nendikuza ninu jintijimozi tsobano. Dilaga jide chiti. Sima adziwa tamanga amene ama banga pogoso la liku mitotero. Di kumalumba lumba jokwela ndiko chika. Zomwe zimone tsira kukongola kwa nyenye zimenemo. Ndidziwe lali ngono. Limene limakala lakuya kumanso laga jide chiti. Limene limone tsira kukongola. Ngola kwa nyenyezi. Mene ife kusowa usiku no, ndicho kuchitikira chakuya icho, cholemera. Tina chake icho pansi mwa ife. Icho sikimaso akufula, komabe icho chikoza. Koma chimaika kutsindika konse pakufula kwathu. Icho chikoza kusayangula ndi malilime, komabe icho chikoza. Koma ife timaika kutsindika konse pazimenezo. Icho mwina sikingapite kusonkhano wa Billy Graham, kusonkhano wa Oral Roberts, kapena kusonkhano wanga. Inu simukusowa kutero. Chimene icho chikuyalira kukhala nacho ndi kuya kwa chikondi cha kuyaya cha Mulungu. Zimu mene o, kari mwa iye, mene umakupanga ni inu, chimene inu muli. Nisho chimene ine, ndima chikamba mawa uno. Nisho chimene ine, ndima chikoka. Mpingo kutsa bakavari, mbuya ndi mtsogolo. Musamaganiza chifukwa cha kuti inu munayankhula ndi malilime kapena kuti mumadziwa zambiri za malemba kapena inu munawerenga mabuku a wina wake ndipo inu mumadziwa zochuluka kuposa munthu winayo iye anati mukayike chizindikiro pa iwo amene ausamoyo ndi kulira chifukwa cha zonyasa zimene zikuchitidwa mu mzindawu kodi ndi ndani yemwe iye angamusindikize mʼmizinda yathu usiku uno maona ndi kuya kwa mzimu osati kusaya Siki kukwa ba, panteza wa hikore. Chimene shima kala jabino, ndi nteza wa hikore nkati mwa chikungwacho. Inu mwini chikungwa ta chikungwa banda kanchu. Inu mwini gari konseba siba meneko. Mwena ifari kusowa usikuno, ndi kuya kwa chikondi cha Mulungu. Mwena mwena eria na mfari ula lingono, laka chete chete lija. Paribe jimene jina mufutitsa iye. Kodi inu, mwambachiani muzonsezi. Inu mudzakhala mukupita masiku ochepa. Inu munamumva Billy Graham, mudzamumva Oral Roberts, mudzawamva ena, munamphamvu. Palibe kanthu kotsutsa amuna amenewo, iwo ndi antchito a Mulungu. Koma inu musamvetsere kuphokosolo, muzimvetsera liwu laling'ono lakachenjerera limenelo. Uya kwa china chake kuja kumene kumabwera mu mtima wa munthu ndipo kumachotsa kupusa konse kuchoka kwa inu. Kumachotsa dziko lonse. Kudalikirana ndi inu. Kumakupangitsa ninu kudana ndi zinthu za dziko ndi kukonda zinthu za Mulungu. Ndiko kuya ndilo dziwe limene limanyezimiritsa nyenyezi za ulemerero wa muyaya wa Mulungu. Ndiyo ndinji timene timadulutsa misozi mbaso. Timabweretsa chisangalalo chosaloneka ndicho dzaza ndi ulemerero. Icho timakupangitsa ninu kuyimba pamene zinthu zina zonse zikulepherani inu. Icho chimapanga. Pamene matenda abwera, kapena ngakhale imfa payokha, icho chimakhalabe ndi chinyezimiritso cha madalitso a Mulungu mmenemo. Dziwe laling'ono lija limene ndilakuya, ndipo likunyezimiritsa miyamba, osati funde ndi phokoso la madzi. Madzi amafunde samakhala akuya kwambiri. Madzi akachetechete amene amayenda mwakuya. Mulungu atithandize ife usiku uno abwenzi. Pamene ife tikubwera ku gome la mgonero. Kuti tizikumbukira zimenezo. Zilibe kanthu zomwe tikuchita kunjaku. Ndi zinthu zabwino zingati zomwe timachita. Ine mukuti chabwino Mbale Branham ine ndimapita ku charichi ndimayesetsa kukhala bwino kwambiri momwe ndingatere. Zabwino. Alibe chotsutsa izo Mbale. Ine ndinayankhulapo ndi malilime Mbale Branham. Ine ndinafulapo mu mzimu. Zimenezo ndi zabwino. Koma si zimene ine ndikuzikamba Mbale. Izo si zimene zobe. Izo si zomwe ndikunena. Ine ndikuyankhula za liwu laling'ono lija lakachetechete. China chake chija cholemera ndi chachifumu. Kuti ine ndinkakonda kuwaona amayi akale pamene iwo ankabwera pansi pakanjira aka pano zaka zapitazo. Misonzi ikuyendelera kuchokera mʼmasaya awo nyamata mmodzi wochimwa akadzuka kuti abwere kuguwa. Lero ndimayitanira ndipo ndikaona nyamata akubwera iwo amakhala pansi ndikumakopa chinga muchawo. Chavuta ndi chiyani? Mwasiya kumva kwa zimenezo. Kodi inu mwamva chiyani? Inu mukumva chiyani? Ife tili pa mapeto a nthawi. Inu mumamva pa televizioni ndi pa wayiresi, magazini anu, mapepala anu. kuti kudzakhala kamvuluvulu azadutse dziko lino tsiku lina. Kodi inu mukumvetsere lanji kuti mumvetsere chenjezo lonsero mumayatsa wairasi yanu tsiku lonse ndi zankhutu zonsezo zikuchitika kuti mumvetsere pamene zibologolo zili zidzagwetsere kapena mabomba? Ine sindikumvetsera kwa zinthu zimenezo. Ine ndikumvetsera kuti ndimve liwuli kuti kwera mwamba wachita bwino mtumiki wanga wabwino ndi wokhulupirika. Inu mukumvetsera chiyani? Inu mukudziwa, ine ndikuganiza kuti ife timakhala ndi chidwi kumvetsera mwatchero kwambiri zinthu zonse za mdziko ndi zinthu monga zimenezo. Ife timalephera kumvetsera liwu laling'ono lakachetechetero. Timawamva azibusa athu akuti mungojoina mpingo zikhala bwino. Ife timawamva ena ayiwo akuti mungoyankhula ndi malilime izo zonse zitha. Ena ayiwo amati mungofula zonse zatha. Inu simungathe kulimva laling'ono lija liwu laling'ono lakachetechete limene limakhazikitsa china chake cholemera ndi chakuya moyo. Timakupangani inu chimene muyenera kukhala. Tirigu samabereka tirigu chifukwa ali pathunthu kapena paphesi. Uthu nawonso umakhala paphesi koma zimatengera moyo wa thunthu limenelo kuti abereke tirigu. Madzi amene amagwera pa iye amathirira ziwiri zonse. Ziwiri zonsezo zimasangalala mwa izo. Ziwiri zonsezo zimakula mwa izo. Amuna ndi akazi akhoza kukula akufuula ndi kutamanda Mulungu akuyankhula malilime ndi kukhala achalichi kuvina mu mzimu ndi kupereka chakhumi ndipo komabe osakhala mu mtima mwawo liwu laling'ono lakachetechete limenelo la chikondi cha Mulungu chakuya. Ngakhale ndingapereke thupi langa kuti liwotchedwe ngati nsembe ndipo ndilibe chikondi, sindili kanthu. Ngakhale ndingapereke chuma changa chonse kuti ndidyetse osauka, ine sindili kanthube. Ndingakhale ndi chikhulupiriro chosuntha phiri, ine sindili kanthube. Ine ndimayankhula ndi malilime monga anthu ndi angelo, ine sindili kanthube. Mukuona, ndiliwu laling'ono lakachetechete lija limene limayankhula pansi mu mtima mwanu, limene limasintha kachitidwe kalikonse, limapangitsa chikhalidwe kukhala chosinthika. Ndipo inu mumakhala cholengedwa chatsopano mwa Khristu. Inu mukumvetsera chiyani? Zimatengera zimene ukumvetsera mzanga. Ngati ukumvetsera, mvetsera. Osati ndemanga, osati kunyezimira. Koma ngati inu mukumvetsera, mwamva za chitsimutso chachikulu kina kwake. Kumene anthu 10,000 asonkhana, pitaniko. Mukumvetsera chinthu cholakwika. Ndipitako ndipo ndikaona. Iwo akuti ali ndi gulu lalikulu. Izo sizimapanga kachidutsa kosiyanitsa. Misewu ya mjaha imakhala ndi zimenezo. China chilichonse chimakhala ndi zimenezo. Gwede mula amakhala ndi zimenezo. Ine ndikupitako kuti ine ndikupitira china chake. Ngati inu mupitira china chilichonse koma ngati inu mukumvetsera china chilichonse osati liwu laling'ono lakachetechete ilo, bwererani kuphanga, bwererani pansi pa mtengo wa mthundu mpaka ife titakonzeka. Zigwireni nokha chete ndipo mudikirire. Mulole mabingu adutse, mulole chivomezi chigwedeze, mulole mphepo ya mkundwa ipite ndipo moto usese. Chilichonse chomwe chingachitike. Ine ndimaganiza za nyimbo ija. Ndiphunzitseni ine Ambuye kudikira pamene mitima ikuyaka moto. Ndiloleni ndichepetse kunyada kwanga. Ndiyitanire pa dzina lanu. Sungani chikhulupiriro changa kukhala chatsopano. Maso anga khale pa inu. Mundilole ine ndikhale pa dziko lapansi chimene inu mukufuna kuti ine ndikhale. Ndi chimene ndikufuna kuchita. Iwo amene ayembekezera pa Ambuye adzawonjezera mphamvu zawo. Adzakwera mwamba ndi mapiko ngati mphungu. Mukhulupirira zimenezo? Iwo adzathamanga ndipo sadzatopa. Adzayenda ndipo sadzakomoka. Ndiphunzitseni ine Ambuye, ndiphunzitseni Ambuye kudikirira. Mulole mabingu adutsepo, mulole moto usesepo. Koma mundilole ine ndimve liwu laling'ono lakachetechete lija likuti, bwerani kwa ine inu nonse olema ndi othodwa. Tulukani pansi pa mtengo wa mthundu. Tulukani mapanga anuwo. Ine ndikufuna kuti ndiphimbe chikhulupiriro changa, ndiziyang'anizana ndi magazi ake, ndiziyende chitsogolo ndikuti inde Ambuye, ine tsopano ndikukhulupirira. Tiyeni tipemphere. Oh Ambuye, Mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi, mwini wa moyo wosatha ndi wopereka mphatso iliyonse yabwino, tichitireni ife chifundo Ambuye. Ife tsopano tayima tikufuna kumvetsera maliwu athu Ambuye akwera pamwamba. Ndipo tsopano ife tamva maliwu ambiri. Pali ambiri omwe amati bwerani kuno ku mpingo uwu. Ngati mungajoine mpingo wathu, ife tili ndi gulu labwino kwambiri mu mzindawu. Anthu ovala bwino kwambiri. ameya anzindau amapita kwathu ndipo anthu ambiri misonkhano yawo ambuye ali ndi abwana mkubwa ndiyena otero amabwera uko ndi kudzayankhula o mulungu ndidyonseni ine kwa ine ambuye ndibiseni ine mu mphanga ndipo ndiloleni ine ndidikirire ambuye kodi ndimasamala chiyani za zomwe bwana mkubwa akunena ine ndikufuna kumva liwu laling'ono lakachetechete lija la mpulumutsi wanga oh, ndithandizeni ine kuti ndizidikirira ambuye ndikukonzanso mphamvu zanga pamene ine ndikudikirira pa inu ndipo thandizeni mpingo una ambuye kuti iwo adzayembekezere pa inu ndikukonzanso chikhulupiriro chawo ndikukonzanso mphamvu zawo abwere mwamba ngati mapiko amphungu mulole iwo azimvetsera ambuye osati phokosolo osati kufuula koma azimvetsera liwu laling'ono lakachetechete ambuye mmasiku pang'ono ine ndikukabwera mu mphanga uko kuti ndikadikirire o mulungu ndithandizeni ine ambuye ndichititseni ine khungu ndipo mugonthetse makutu anga ku zinthu za mdziko kukutchuka kapena kudziwika kapena ku chinthu chilichonse chachabechabe chimene dziko ili lingandipatse mundilole ine ndikhale pamenepo ambuye kufikira ine nditadzamva liwu laling'ono lakachetechete limenelo ndipo mulole wantchito wanu abwere ambuye akubwera mmwamba pa mapiko amphungu lerekani izi ambuye mudalitse mpingo waung'ono uwu mumudalitse mʼbale wathu Neville muchotse matenda amenewo mʼmimba mwake ambuye ndi kuataya iwo kutali kwa iye yikeni iye muzingwe ambuye ndipo muloleni iye abwerere kuno wokonzedwanso iwo adzaonjezera mphamvu zawo lerekani izi ambuye tikhululukireni ife machimo athu ife likubwera kugomera mgonero tsopano ambuye inu munati iye amene adya ndi kumwa izi mosayenera adyera ndi kumwa chiweruziro kwa iye yekha posalizindikira thupi la ambuye tithandizeni ife ambuye kuti tifufuze miyoyo yathu mitima yathu ndipo tiyeseni ife ndi kuona ngati pali chinthu chodetsedwa chilichonse pa ife ngati chilipo tikhululukireni ife o mulungu pamene ife tikuyembekezera modzichepetsa pa inu ife tikupempha izi mu dzina la Yesu mwana wanu amen ndiphunzitseni ine ambuye kudikirira pa maondo anga ndipo mu nthawi yanuyanu yabwino inu mudzayankhe madandaulo anga ndiko nkulondola ndiphunzitseni ine kuti ndisalalire zomwe ena akuchita koma kudikirira mu pemphero yankho lochokera kwa inu chimenene ndikufuna yankho lochokera kumwamba ine ndikufuna kumva liwu lake osati liwu la manejala osati liwu la ameya osati liwu la bwana mkubwa osati liwu la bishopu ine ndikufuna ndidzimva liwu lanu ambuye kufatsa kuja ndi kudekha kwa mzimu oyera kukuyankhula mu mtima mwanga idzani kwa ine nonse olema ndi othodwa inde ambuye ife tili pansi pa mtengo wa mthundu tsopano ife tikuyembekezera kuona chimene iye atadzanene ambuye akudalitsani inu aliyense tsopano ndiyangati akufuna kuti akumbukiridwe mu pemphero tiyeni tikuonene mukukweza mwamba dzanja lanu ndi kuti ambuye ndiphunzitseni ine kudikirira ndiphunzitseni ine ndiloleni 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 ine ndiyiwale kunyeda kwanga konse pamene ena akudutsa akuchita zinthu zazikulu monga izi ndiloleni ine ndichepetse kunyeda kwanga kungoyitanira pa dzina lanu ndiphunzitseni ine kuti ndisamadalire pa zimene ena akuchita koma kungoyembekezera mu pemphero yankho lochokera kwa inu monga Eliya anachitira iye anayembekezera kumbuyo uko iye anamva bingu iye anamva mphezi iye anamva kuphwanyika kwa miyala iye anamva moto iye anamva mphepo koma izo sizimene iye ankayembekezera izo sizinamusunthe nkomwe ndileli iye analola izo zimudutse koma pamene liwu laling'ono lija lakachetechete iye anatenga chovala chake ndipo anadzachika icho pa nkhope yake ndipo anapita kumapeto kwa mphanga ndipo ambuye anati pita ukayime pa thanthwe kumusi uko ndicho chimene ine ndikufuna kumva ima pa thanthwe chabwino ndi nthawi tsopano ya mgonero ambuye akudalitseni inu ine ndikuganiza choyamba ife tisinachite izi ife tikufuna kuti tipereke pemphero kwa aliyense muno yomwe anakweza manja awo kuti iwo amafunadi kuti mulungu ayankhule nawo kodali pa aliyense wa inu pano ali pansi pa mtengo wa mthundu usiku uno bwezani mwamba dzanja lanu ndithudi ndithudi ife tili ambiri a inu pano muli mu mphanga mukudikirira. Ndino maziona zinthu zonsezi zikupita. Ndino munamva zitsimutso zazikulu za Billy Graham, za Oral Roberts, zanga zomwe, pina kuli konseko, Tommy Osborne, Tommy Hicks, onse awa amene akupita. Koma ilo lili kuti, liuli menelo, lili kuti. Ndino mukuti, ine ndafula ndi a Jessups, ine ndavina munzimu ndi a Musical Hearts, ine ndili nazo zina zonsezi, ine ndachita zonsezo. Koma china chakecho chili kuti Mbale Branham, chimene chimandikanikizira ine pansi ndi kuyika cholemetsa pa ine chifukwa cha miyoyo yotayika, mpaka ine sindingathe kupuma chifukwa cha icho. Tsopano ndiwo mtundu okhawo umene ukalowa. Izo ndi zomwe Baibulo inanena. Mukaika chisindikizo pa okhawo amene akusa moyo ndi kulira chifukwa cha zonyansa zimene zikuchitika mu mzindawo. Oh, pamenepo ndi pamene ife tikuzisowa izo abwenzi. Tiyeni tilempere kachiwiri. Ambuye chonde, Ambuye. Ine ndikuweza kuimba kwambiri. Ine ndikuweza kulalikira kwambiri. Ine ndikuweza kufula kwambiri. Ine ndikuweza kulira kwambiri. Koma sindidzapemphera kwambiri, O Mulungu. Ndifufuzeni ine ndipo ndiyeseni ine.
Is just speaking a while ago about the deep pool.
Ndimango yankhula kanthawi kapitako zamadziwe akuya. Momwe iwo amanyezimiritsa nyenyezi. Mwike kuya kwa mzimu wanu mwa ife, Ambuye. Monga David mneneli anati, nditsogolereni mphepete mwa madzi odika.
Osati
madzi amafunde, madzi odika. Nditsogolereni ine kumeneko, Ambuye. Mukandikhazike ine kwa chete. Ndine wamanjenje, ndine wokhumudwa. Ine ndachita chilichonse chimene inu munandiwuza ine kuti ndichite. Momwe ine ndikudziwira. Ine ndawoloka fuko kuzungulira dziko ndikulalikira, ndikulira, ndikuwachonderera. Inu makhala wokhulupirika kuonera panja chizindikiro cha Mesiya chimenecho, kuonetsera kuti ndi inuyo, Ambuye, amene mukuchita zimenezo. Ndipo osati munthu. Ndine wathokoza chifukwa cha izo, koma Ambuye, ine ndili pansi pa mtengo wa mthundu usiku uno. Ine ndikudapa, chifukwa chiyani iwo sakulapa? Chifukwa chiyani Amerika uyu sakuziona izo, Ambuye? Kodi maganizo ake ndi ozizira? Kodi mpingo wachita bunge chomwecho wothina kwambiri? Ndipo iwo sakugwirizana, iwo sachita kanthu koma kutsutsa. Koma ndine wotsimikiza basi usiku uno, monga zinalili ndi Eliya, pansi pa mtengo, inu muli ndi 7,000 panobe, amene sana gwadire bondo lawo kwa Balaamu. Inu muli ndi oyera ambiri pa dziko lapansi lero, akuyembekezera kudza kwa Ambuye. Oh, Ambuye, tichitireni ife chifundo. Tiyeseni ife ndipo mudzike ife miyeso yanu yoyezera. Ndipo ngati tikuona kuti tapezeka operewera, O Ambuye, tiyeretseni ife ndiye kumachimo athu. Ndipo mutipange ife chimene inu mukanafuna kuti ife tikhale.
Grant that to every individual in this church, for we ask it in Jesus' name. Amen.
Mupereke izo kwa munthu aliyense mu mpingo uno, pakuti ife tikupempha izi mudzina la Yesu. Amen. Tsopano ikhala nthawi ya mgonero, ife tikupemphera kuti Mulungu akudalitseni inu tsopano. Onse amene akuyenera azipita ndipo sakufuna kutenga mgonero, tidzakumane kuno lachitatu usiku. Tidzakhala tikukumana kachiwiri. Musayiwale kundipempherera. Ine ndi chisowa icho tsopano. Masiku angapo otsatira, ine ndifuna pemphero. Tsopano musangozitenga izo mopepuza, koma mundike ine pa mtima wanu ndipo mundipempherere ine. Ndikufa mapemphero anu. Ndili ndi zigamulo zoti ndipange zomwe zingatanthauze kusiyana kwa mamiliyoni a miyoyo. China chake chikuyenera kuchitidwa. Ine ndapita kutali momwe ndingathere mu mphamvu zanga zomwe. Ine ndikuyenera kukhala ndi masomphenya ochokera kwa Mulungu kwa ine mwini. Iye adzandionetsa a ena, koma ine ndikuyenera kukhala ndi china chake kwa ine mwini. Ndikuchisowa icho. Mundipempherere ine. Iye adzakutumizirani icho ngati inu mungangopemphera. Ndikuyenda mozungulira lero, ine ndimayang'ana pozungulira. Ine ndinali kunja ku nyumba kwanu Mbale Roy, ndipo sindimafuna kuti ndilowe mkati. Panali galimoto lili panja pamenepo. Ine ndinanu inu ngongole yodzacheza ndi Mulongo Slota. Meda ndi ine tinali kuyenda mozungulira. Ine ndinati chabwino tibwereranso posachedwa. Koma ndinachirukidwa ndipo sindinabwerere. Tikuyenda tikuzungulira, kukwera mozungulira mmisewu ndikuganiza. Oh Mulungu, china chake chikuyenera kuchitidwa. Ine ndikungoyenera kuti ndikugwirireni ino kwina kwake. Ola likuganikiza. Ndima ukukhazikika. Nthawi yakumapeto yafika pano. Miniti imodzi pasanafike pakati pa usiku. Onani kukhalapo kwa mdani. Kugwedeza, kumverera. Chikhalidwe cha manjenje. Kuchinjika kwa dziko lapansi. Ndipo sadziwa kuti chimenecho ndi chionongeko chanu. Ngona, oh my. Tiyeni tikwere mwamba ndi mapiko ngati mphungu tsopano. Tiulukire mmanja mwa iye amene ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Tsopano onse amene akufuna kutsalira kungonero, ife tikhala okondwa kukhala nanu inu mu nthawi ino ya chiyanjano. Tsopano inu muli ndi Akorinto woyamba, ine ndikukhulupirira, mutu wa 11 pamenepo. Ine ndikuwuzani inu kuti muwerenge izo tsopano ndiye mbale Neville, ngati inu mungathe. Pakuti ine ndinalandira kwa Ambuye chimene ine ndinachiperekanso kwa inu, kuti Ambuye Yesu usiku omwewo umene anaperekedwa anatenga mkate, ndipo pamene anayamika anaunyema ndipo anati, tengani idyani, ili ndi thupi langa limene lanyemedwera inu, ichi muzichita pondikumbukira ine. Momwemonso iye anatenga chikho atatha kudya akuti, chikho ichi ndi pangano latsopano magazi anga, muzichita ichi nthawi zonse mukamwa pondikumbukira ine. Pakuti mochuluka pamene inu mudya mkate uwu ndi kumwa chikho ichi, inu mukuonetsera imfa ya Ambuye mpaka iye adzabwere. Chifukwa chake yense wakudya mkate uwu ndi kumwa chikho ichi cha Ambuye mosayenera adzakhala wolakwira thupi ndi magazi a Ambuye. Koma munthu adzifufuze yekha, ndipo chotero adye mkate umenewo ndi kumwa za chikhocho. Pakuti iye amene adya ndi kumwa mosayenera adya ndi kumwa chiweruzo kwa iye yekha, osalizindikira thupi la Ambuye. Pachifukwa cha ichi ambiri ndi ofoka ndi odwala pakati panu, ndipo ambiri agona. Pakuti ngati ife tikanati tidziweruze tokha, ife sitikanaweruzidwa. Koma pamene ife tiweruzidwa, ife timalangidwa ndi Ambuye kuti tisadzaweruzidwe limodzi ndi dziko lapansi. Izi sizikusowa kufotokozera kulikonse, ndi izi basi, ngati tidya ndi kumwa mosayenera, timadya ndi kumwa chionongeko kwa ife tokha, osalizindikira thupi la Ambuye. Pachifukwa cha ichi ambiri ndi ofoka ndi odwala mwa inu, ndipo ambiri anafa, mwaona, pamene ife tibwera kudzatenga mgonero. Khristu aliyense akuyenera kutenga mgonero, ndi ntchito yanu, ndi chionetsero, mukuona. Yesu anati, ngati simutenga iwo, mulibe gawo ndi ine, mukuona. Koma iye amene adya ndi kumwa mosayenera, adya ndi kumwa chiweruziro kwa iye mwini. Ndiko kuti, ngati inu mungadali kunja ndi dziko, ndi kumachita zinthu za mdziko, ndipo anthu akukuonani mukutenga mgonero, inu mukulakwitsa. Mukungo bweretsa chitonzo kwa inu. Ndipo izo zidzango kuvulazani. Sikuti izo zidzamuvulaza Mulungu. Izo zidzakuvulazani inu. Chotero munthu akuyenera kudzifufuza yekha. Ndipo tisanandikire mphindi yopatulika iyi, mupemphe Mulungu kuti afufuze moyo wanga. Ndipo ngati ine ndachita chilichonse chimene sikili cholondola, mundikhululukire ine chifukwa cha icho. Ine sindikutanthauza kuti ndichite icho. Ine ndikonza icho ngati iye ati aulule icho kwa ine. Ndipo ine ndipempha chinthu chomwecho kwa ine. Anati, pamene mubwera pamodzi, dikiriranani wina ndi nzake. Ndizo kudikirirana wina ndi nzake. Ndikupemphererana wina ndi nzake. Ife tikufuna kuti titenge mgonero uwu. Ndipo ngati ife sitichita izo, ife tilibe gawo ndi iye. Icho ndi chimene iye ananena. Woyamba kapena Yohane Woyera mutu wa sikisi. Tsopano tiyeni tingopemphera. Inu mundipempherere ine mwakachitechete. Pamene ine ndikukupemphererani inu. Ine ndikupemphera kuti inu mutikhululukire ife mwachikhulupiriro. Mulole mzimu wanu o Mulungu ubwere. Ine ndikupemphera kuti inu mutikhululukire ife zolakwa zathu zonse kwa anthu. Khululukirani o Ambuye. Imvani pemphero lathu. Ili ndi pemphero lathu la chikhulupiriro Ambuye. Ife tikupemphera chikhulupiriro. Ife tikupemphera chifundo. Tikhulukireni ife Ambuye. Monga kwalembedwa mawu anu,
tikhululukireni ife zolakwitsa zathu monga ati wakhululukira iwo amene ati lakwira ife ndipo musatitengere ife kokatiyesa koma mutipulumutse ife kwa woyipayo.
For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen.
Pakuti wanu ndi ufumu ndi mphamvu ndi ulemerero kwa nthawi zonse. Amen. Yene ndikukhulupirira kuti inu muli ndi zambiri.